ya ya. Kiwango kingine. Oh yo yo ya. Nilipokuwa jana, usinitafute mimi nimesonga. Aya ya ya. Yule wa jana, usimutafute hayupo tena. Aya ya ya ya. Bwana meongeza neema, aturudi nyuma tena, hawezi choka na kutenda
tena.
Utwa anatushangaza, ametuandalia meza mbele ya watesi, tena metushika mkono kwenye utelezi. He's unstoppable, unchangeable, reliable kuliko matarajio, na tunakwenda kiwango, kiwango kingine. Tumepewa neema, neema nyingine. Tunakwenda kiwango, kiwango kingine. Tumepewa neema, neema nyingine. Na aliyekuwa tasa, amebeba mtoto sasa anacheka. Aliyekosa karo, amekamilisha shule sasa anacheka. Mungu akifanya nafanya hadharani, ili asifiwe mpaka na jirani. Amewafunga midomo waliotucheka, anamiliki dhahabu, uvumba na fedha. He's unstoppable, unchangeable, reliable kuliko matarajio, na tunakwenda kiwango, kiwango kingine. Tumepewa neema, neema nyingine. Tunakwenda kiwango, kiwango kingine.